God damn it. Bounce back na ilinkuma noma. Backshot kisha waka na mkariona. Hawa na neno dusha deka wanajua mbona. Legendary way back chama na kambona. Hustle hard watoto wasiko sedona. Moto mkari kama stima ripwa transformer. Wagonjwa hatu bimi tunajua ngoma. Hiri Gomora limefunga na Sodoma. Chapa rapa washa na soa kwenye ulingo. Kakichin black shit chit chini timbo. Black shake na unadui tu na ulingo. Na kuchapa na kubeba kicha chapa fimbo. Ching ching na kurudisha sire sama bling bling. Batarisi halisia kwenye picha blue screen. Macho kama Chinese bongo imeja green. I'm killing you softy Rowland Hills.
Yeah, yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko. Yako yeah, yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Nani kwa na mnafanya mnachofanya onke. Lile toto sijui nani kalidanganya onke. Mafia sijui tina lolote mnadanganywa. Mnageza so hamjui na vifanya onke. 1 2 1 2 mic check mic 1 mic 2 mic 3 mic 4
focus.
Mic 5 mic war black low bad boy black Eric Presidente black ile mafia black Eric Kinyo nanyo akira mapepe Bob Chula pigwe macheke usitake ni cheke wahenga walideso hapa sorry usirete chakanya mbete kijeshi mkuu shot shot kulia ona watoto wameshanza kulia aste haste bahindi slow slow kapake mate tayari umesha shusha choro ro ro
yeah 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 pisha mbele na pita kakako pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako je je je. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.
Do boss kwenye blood kama dad. Panda shuka kama tanyuka na utoke maridad. Iron man chuma kwenye buwa jina mshari jua. Kaz kaz shusha mvua washa moto washa jua. Mwenye face na punja kama blick kwenye less. Siote test mendo mwenye jina kinya na kinyes. Kino sio mwepesi mwana ndume naweza fuga na kuchunga na kiboko kwenye pens. Yes yes tattoo maneno ya kibish kwenye roo. 1 2 tunazungusha shish kwenye ndo tatu. Anaitaka babarish bariro kibantu kama mechangia ndizi kwenye hoi. Funny ain't it?
Funny, yeah.
Funny ain't it?
Funny, yeah.
Funny,
funny,
yeah.
Back from the roots, from the roots, from the roots. Yeah, yeah, yeah. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako je je je. Pisha mbele na pita kakako. Pisha mbele na pita babako. Pisha mbele na pita kiboko yako.